Barua mane Paulo ondiko ni Tito. Tito, achiel. An Paulo, mamisuma Nyasaye, kendo jaote Yesu Kristo, ema andiko barua ni. Nyasaye ne oora mondo ajiw yie mar joma jo Nyasaye oyiero obed motegno, kendo mondo apuonjgi adiera mamiyo giluoro Nyasaye, kuom geno yudo ngima mochwere, mane Nyasaye ma ok riambi, osesingore chon ni nomiwa. Nyasaye ma jawarwa ema nohulo wachne malong'o e ndalo mane en owuon oketo, kendo nogolo chik ni an ema onego miya tich mar lando wachneno. Andiko ni in Tito, nyathina mar adier kuom yie moriwowa kanyakla, ka akwayo mondo ng'uono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuoro gi Yesu Kristo obed kodi. Ne awayo idong' e chula mar Crete mondo ilos gik mane pod orem, kendo iyier jodong kanyakla mag jo Kristo e mier duto kaka ne achiki. Ka itimo kamano, to nyaka iyier mana joma onge ketho, man gi mon achiel achiel, ma nyithindgi gin jomoyie, kendo ma ji ok chich go ni ngimagi achach, kata ni wang'gi tek. Jatend kanyakla mar jo Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng'at ma onge ketho. Kik obed ng'ama jasunga, kata ma jamirima, kata ma jamer, kata ma ohero gorwok, kata ng'ama ohero pesa. To nyaka obed ng'at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong'o. Bende nyaka obed ng'at mabidhore, kendo ma jang'ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong'eyo ritore owuon. Nyaka oyie chuth ni wach mwapuonjo en adier, kendo nyaka omake matek, eka onyalo jiwo ji gi puonj mar adier, kong'eng'o joma tamore yie puonjno. Chutho, nitie ji mang'eny ma wang'gi tek, kendo mohero weche mag ayiem, bende ma jowuond. To moloyo, gin Joyahudi moyie kuom Kristo. Nyaka kwergi mondo giling', nikech giketho mier, ka gipuonjo weche ma ok owinjore gipuonji, mana ni mondo giyud pesa. Janabi moro ma jakrete wadgi nowacho niya, pile jokrete gin jomriambo, gin ondiegi maricho, kendo jowuoro ma josamuoyo. Gima nowacho no en adier. Emomiyo siemgi matek mondo gibed gi yie motegno, ma ok gidewo sigend Joyahudi gi chik mag ji modagi adiera. Gik moko duto ler ni jomaler, to onge gimoro kata achiel maler ni jomokethore, kendo ma ok oyie. Parogi kod chunygi okethore. Giwacho ni ging'eyo Nyasaye, to timbegi nyiso ni gidage. Gin joma timbegi mono, kendo ma ok winj wach, kendo ma ok nyal timo gimoro maber.